Wonder Boy.
Massive production.
Game changers.
Follow me on this.
Sambo to kenge mchachi to zino mwe tororo. O mwe tororo. Sambo to kenge mchachi to zino mwe tororo. O mwe tororo.
Yeah, jagalo kuzinye kaka sento kuzinye nuwa banga. Wata mide tolelo njagalanzi kutwale kotolo. To zino mwe tololo. Ati wazina mweto toenza kuwala kukwolo. Waleva tesina waga mbato mani kuzina mweto mani kuzina poto wagana. Anyway, wajoli de kukalo. Kukalo, kukalo, kukalo. Yeah, wajoli de kuchiri. Echibale chale mabalo. Ando ingine chibalangu ina mechijacho. No wazina mkuli ndo ya gala kunywaji ne kugamba. Kwanze chonsimira wanga kugamba. Vamweto lolo. Gamba anga sivya kweto lola.
Jambo to kende mchachi to zino mwe tororo. O mwe tororo. Jambo to kende mchachi to zino mwe tororo. O mwe tororo.
Yeah, otimba juzi na watenga neba singa. Daba alini zino mwe tororo. Endalanga zigamba jump jump. Endalazi imba.
Mira
bagambe,
omwe tororo.
Yeah, game changers.